yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hettobe studio tamani yo do sa yo saki ko modos mande ko halan taw kabaruji gondi do di yude maison de la presse labumako nun jire jingondirta bagu jande di habatoɓe hiɓɓe temettato e capanɗe joyo e ɗiɗon sappo jeɗɗon ɓe yo rewɓe joppi kaɓorɗe faa daka suufurlaayi yo ɗum dabare DDR hennade e guɓe wuddu leydi meɗen faa hande ley wuddu leydi meɗen ministre noon hay fi dana ambassagu falade e golleji muɗum rende yimɓe e golleji terroriste en ɓe ndenno hooreɓe dana ambassagu noon penni o golle seeragu heeraki fey le mali ɗo hono rewɓe seeraɓe ƴewrete hono ɓe gordi soɓe gordi du ñande fou on keɓan jaabu muɗum ley kabaruji amen yo ɗi goni sembe kabaruji ɗimen jogani on bissimilla moɗon e dow studio tamani golleji arani DDR haɓatoɓe ley guɓe wuddu leydi meɗen tilike keñe les d'accorde maɓɓe suufurlaayi ley laamu motti o yo haɓatoɓe hiɓɓe temettato e capanɗe joyo e ɗiɗon daka rewɓe sappo e jeɗɗon ana e maɓɓe nenno ana ɓuri kaɓorɗe temeɗe ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi kañum e jaabe ujunere temeɗe joyi e capanɗe tati e tati ɗeɓe ɓeɗo haɓatoɓe totti fa ɓeydoroɗen faamu keɗɗena Ousmane Niali Bouly
kaake kaɓorɗe kewɗe woni ko ɓe haɓatoɓe hiɓɓe joini ley majji ana hen PM ŋaji capanɗe nayyi FM ŋaji tati carabin ŋaji capanɗe jeenayyi e tati PA ŋaji temedere e nogay e nayyi revolver ŋaji sappo e jeegom pistole ŋaji ɗiɗi grenade ŋaji capanɗe jeenayyi e jeɗɗi jaabe ko ɓuri ujunere e temere joyi o immadara puɗɗuɗo sappo e go'o lewru octobre ƴaɓɓino ndu waɗan fa ɓe haɓatoɓe hiɓɓe keɓe nannite ley armé Mali woni ko gofarne ma o holliti wiide ngol windugol ley mangal paɗe en waɗan ley cercle ŋaji mofti fuu adado haɓatoɓe ɓe ana jaa temere ɗiɗon won ɗati cuɓaade du no ɗum waɗirte o radio ministrie en docteur Boubou Cissé hawri e nde yambere o holliti wiide yo ɗum taɓande mbawde ley dartugol deƴere fa jam waɗa ley leydi Mali ndi ley nde d'accorde suufurlaayi ɓe haɓatoɓe hiɓɓe keɓan jangguine yalla ana mbawa waɗde golleji mbawɗi nafude ɗum ɓe banggal neɗɗako e keɓal ley o immadara ɗiɗa bo DDR ɓe jangguinete ɓe paabirete jawdi du koɓe mbawata nawtorade e golleji gaɗanoji ɓe keɓal o DDR kertaɗo ana wondi e wadde ley wattu mo hakkudere leydi meɗen ndi rafindenako ɓeydi heɓude sembe ley muɗo keñen soldats en Mali palake e bonande mo terroriste en anino wadde ley d'accorde militaire en ɓulli kesi o nokku gonɗo ley cercle duwansa ɗum ko imminino hakkillo yimɓe o nokku
cakita oɗo DDR nan noon waɗi du wattu mo les région moti o guɓe kewɗe ana gondi e madaraji les rafi ndenago ɓurtuɗo o e ɗen guɓe du dana ambassagu noon ana ngal ɗo guɓal yalaki tawdede e ley o DDR tawede ley o DDR du kertaɗo e wi hoore muɗum noon nattugol maɓɓe ley DDR o ana haɓɓodi e nangugol larme paale leydi meɗen ndi fuu fa rena yimɓe e jawle mumen kanko Marcelin Guenguéré o keƴaɗa haalo dana ambassagu wonko haaldi Assetou Kanté keɗɗen hen ko Aly Cissé faccitani
dana ambassagu laati hoorejo narɗo golle DDR mbiyeteɗo désarmement démobilisation réinsertion min ɓami kaɓorɗe saabi yimɓe joguiɓe kaɓorɗe ana samadu amen wakkati fuu yoppude amen kaɓorɗeɗe kulleji ɗiɗi sindi kinamin taƴora somin joppi kaɓorɗe yimɓe samataɗo amin kasen min taƴora du min kayɓete min nardi kaɓotoɓe leydi wara darano denago yimɓeɓe yalla mine keɓa yoppandeɓe nokku o soni so tawi yimɓeɓe gañani amen woni mum ana heddi jogade kaɓorɗe nde guese amen ana tacca laaɓi amen min mbawa yoppude kaɓorɗe amen saabi somin joppi kaɓorɗe amen ɗe ko heeɓi men fuu mine naari min mbawa yoppude yimɓe amen ɓe le ottiɗalla miɗen gondi e DDR o gas somin keɓayi taƴorgal yimɓe amen ɓe tordataki kasen min mbawa yoppude kaɓorɗe amen ɗe
kala kabaruji ɗi jiɗɗon famintaɗo studio tamani o ƴoƴƴan 76 62 88 51 dow whatsapp dow wiyamo du o ñoƴƴan 37 321 ministrema hay fi dana ambassagu haɗude golleji muɗum ley paaleɗo basiji goodi fa rena yimɓe e golleji torra ɗi nenna e o arɗo du ministrema ley wuddu leydi meɗen o wi don sonkoɓe paali nokkuji kewɗe laawi ɗi fa kaɗa golle larwagol onu ley oɗo nokku hooreɓe dana ambassagu du penni ɗeɗo kayfoje ka noon fa ɓeydoroɗon faami keɗe Ousmane Niali Bouly Aminata Diall
e wi horebe minisma gubal mabbe gal ana fale yaade le nokkuje nyogaaje daranaade denagu e wi Sadu Maiga kuma ndaw kuminido denagu le onugo don sankobe gubal dan amasagungal ana palo habotobe mabbe be jappade d'accordde yogaaje
la minisma kam a fait
minisma ka wadi golleji kewdi bangal denagu fe se tawi wakati ji cagiti jonin di wonko fuddi bonde hen kono no birum ni tan minisma na hade yaade e nokkuje kewde e yimbe gelle be kasindine mabbe e no pamir ton wana hunde ne wiine wala ko min baawi wadde do son ko be wete be dana amasagu tacci laawi ke
se dana basagu
di hay fongoji di gubal dana amasagu gal faddite kajar mabbe hala Marcelin Gengere holliti wiide gubal mabbe gal ko wondi wadde fu yo daranaade denagu le onoko o beeli wiide menismati ala fu wala hakkunde mudum e dana amasagu e himbe onoko wonno ko ronki famrude Marcelin Gengere
teddengal ko min jogani minisma fu abada min taccanaani be laawi mi don nangi minisma en warbe do mallido pandena gelle de yimbe e jawdi mudun en minisma fawral e yimbe gelle be nokuje taccare de minisma halta hala mun de e lawol banyangara woni bankas e nokuje de min taccani be sabi bonandaji ngadi ton di mobilaji bone mu fasanne nenna do latani ke min wajibi wadudo ton do son ko be e de nokuje fa kebandena wombe ton
e wi horebe gubal oningal batuji anan gonde wadde do bamako do ele nokuje de fati dal hakune de gede didi hebene jokala
rewbe seraabe handen do gonden do anan gonde ti dalaji kewdi nyingoji yimbe e sakira enf fawarde e wobbe do ana wadde ni be sugulaji satuji hewbe e subotobe ceraagu be ko buri hewde fu min sitanka jaati ti dalaji hedi be jogi hono be gurdi le yimbe dum maretu makalu kedaado studio tamani to kayto wonka hebane le hen kedden hen Ousmane Niane Boul et Aminata Diall
ebe kibe keba welde hore li dewgal be rewbe serrabe ko buri hewde mum fu anangoni e metti yonki ebe padita tiagal rokiatu sise du mudo anambara nogay e jitti o ka badde bo serama ka ronki jodade e jam
en furu sarabo mi sere jonsudo an yehi wonode li galle babban an yahay dubi didi dure nan warde hande mi do wondi e boy won mi hettinama sera e yimbe galle hono mi bardo horen tawebe anda ko waddandiri kan mi e jonsudo an
nenin cece
o debbo cede de rokiatu mo jaba inde mudon hale holiti wiide wirfiteke e dewgal mudon sabe woronki munyude jennoje e peloje himbe wirfiteke to jonsudu makko o wi o ma jaba gori ko torro buri jennoje himbe
yehi wonoyde galle baba tiagal ko duddume jonsudu an duudenen mido wonde e sugula mawdo e le galle o gagne sel mi yidi turtaade to jonsudu an to e munyude torraji dimo watta kan di fu dina heddade e nyawre kewde le galle o kany e sel
e wi mamadou jora andino kabaru ne dako ko rewde himbe be fu anda hakke rewbe dum wadi de an ngada di torraji fewde e rewbe fadditinde be rewbe ceraabe tiagal
Solamo o wallina wallali fu jolibaka hono yahan Egypte fi de ballon yo dum woni ko nde fedde andini hera makko no le ko yide e yottinobe kabaruji ko hono hejabe mali pidan e El Nasr Lady Libini nyande alande le Lady Egypte Maître Ba Safiatou Silla o joko arano ardo joliba asedu wonko haldi fabe drodo fam kedana hen Mamadou Samseku
On veut faire du djoliba le
plus. Eh bien, Daoudé, yalla djoliba la lato, gubal arandewal, ngal hunchantagi hore bangal almsadaji. Ka ben jata fe nyande moudou. Ele figul balon o djoliba wadi kalifi. Faba o ma rafi faba mape djoliba kay yahantu Egyptoun. Ele kujabbi ima draja amen darramanon batte sababuji bingule diankaku. Min jabani dun. Hultamanon jati min keban judi batte oro djokola o. Ka fa hande wala kuminjihi. Ngati baot emen fuf fay bangal nildide bataki yalla almsadaji amen di na kunchina hore. Min holiti captain o e kanye jokko makko wiide yo wettino landinade sabi no lati fuf be jahobe to Egypte fodde julbande na wawi wasude bangal figol ballon ka dum latta ko fi batta jawdi
pour des questions d'argent et tout
studio tamani yo pa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
Sengarti e kabaruji region ngaji meden kenye kasar lawol non hakku yoro se kuri wadi yib maybe nayo e barmbe noga e jotton e wi seden ka camion chartuno da ka ke yimbe juurdo dum kifoso sami nokkudo hakku mudu e kuri ana ware kiloji sappo nayam be ka ngamaki don e don noga e jotton barmbe non nabama suddugo to yoro so rebane mabbe non non lugaji ana gonda fa sababuji ka do kasara andane batu be dande hono dole gollidal heedi keri mali e Burkina Faso waɗi kenya yoroso laami be politique e habbitibe meɗen gendarme e police e fawarde doñen fu kanye e julaɓe e golloɓe mobilaji leɗeɗo leyɗe ɗiɗi kawri e oɗo batu haalaji noon dogi dow torraji gaɗeteɗi dow laawi ɗi fawarde du e dow keeri ɗiɗo fanda hono yawara yimɓe e jawle mumen jogolaji noon andinama no hoolare wartita hakkunde gollidiɓɓe dokka ɗiɗo ma maire commune Kolongo le cercle ke masina odu jottoraɗo calɗi so suuta keñe noon yoppitama e wi seeɗa en noon yo donsonkoɓe cuutanoma imma daraji soldat se meɗen sabani koyemo yoppitede horgula ɗon wonda fa waɓɓe o golle noon jiite yoɗo kadde ɗiɗo kabaruji kedde heeɗade fande yewtere men ana yesso yen tawde ko warani